www.sambu.com. Super vibes.
Era pompo tutaoka ese ulandire bloko anti wa saga wa masikono mani pale chito pale ngondo bonda matiki walipera kupecha nao apule alipera kuyesa sweet mami pretty mami ask around mami wasakuteka kama enda nataka kwete kwete akamwetulira mpenda suwa pende ya ukamuona ukidateme safu na sewero koma chabe mpete.
Sexy baby, okay. Gali nyeto kali sexy baby, okay.